Ei, nimejichanganya. Mifuko meja tuna wananita chakala noti, chakala gabo, chakala duma, chakala mpoki, chakala kaya. Nilingia chakala gosi, mili mvuvi, sometimes napiga chakala boti. Ah, usishangae mkubwa sina hela, uhai ndo kitu pekee kikubwa kwa masela. Fisi kijitusu na ungatela, mana ndane boxa na miliki mua flani mkubwa kama fela. Namwambia konde usikonde, sitaki mwembamba nataka bonge gibonde. Chonde usimgonge, kama demu anatumia vidonge usimwombe. Usiombe tubonge kinyonge, huku wana wanalewa monde kikombe. Aijali shugari ya matonge tusonge, mwambie ni mbuza silete mazonge. Changombe, changombe.
Sasa ndajitwa kabisa, shatwa kafara. Maisha yangu shatwa kafara. Nisho tingishwa na vingi bado ni mara. Nimevuka mingi misara, sini chukule kinyonge usio, kinyonge usio, kike kinyonge usio. Tunakiwasha tusike kinyonge usio, kinyonge usio, kike kinyonge usio.
Kwa koga matusi wezu kaibadiri ngozi. Waswahili washasema kwamba wema hawozi. Huna baya wema tokifa leo wema hawozi. Anaye kula kitu mindo dem na chill nae. Mwana kiwa sneaky mindo fingo nae nae. Nikizi shika na lecha wana wanawe. Ntaloloma bema ndampa buksa nifulio mesiki ya sasa. No one can stop plege Kipwilu, no one can stop nyeki. No one can stop bando. Ata samaki anajua no one can stop chambo. Bangladesh, sombo ni kuja studio ni kipanga mavesi. Mbeni mtoto mtule kona kanga nyepesi. Welinga tu mama kama danga.
Sasha ndaji kwa kabisa, shatwa kafara. Maisha yangu shatwa kafara. Nisho tingishwa na vingi bado ni mara. Nimevuka mingi misara. Sini chukule kinyonge usio, kinyonge usio, kiki kinyonge usio. Tunakiwasha tusike kinyonge usio, kinyonge usio, kiki kinyonge usio.